Jesus, una manda, Jesus, una manda,
una manda,
no me se file, ele
ega,
Jesus, una manda,
Jesus,
una manda, no me se file, ele. Pambano yalenga emnqamlesweni yawa kuluma amazwa yisikhumisa elanda mina nawe emnqamlesweni Jesu wathatha phila manje wathatha phila manje Jesu wami igazi lika Jesu lasaphazeka emehlweni yalo nalo nalo lasi sakala ile ligazi baba
igazi
linamandla labasindisa bese siphambanweni Inamandla leli gazi Inamandla leli gazi Inamandla leli gazi 2000 years ago Nawe nawe ufana no Jesu Unamandla
Unamandla
No mangabe ubuthakatha Unamandla, ungayibukeli phansi, ubuthakathaka.